kasirenge tone chachancha wendi Nemi kwano nisokera mumasanyo nejikwera mumazika Nechingosa chechi mumazimanza tahulidwa chenja Iye mikwano mazima chile chankubeto nyane mara necha
Bien.
kaba kuitako nina lori zifuna na ulie nyigao eyo lavu ya marusu ya kwao matu goba mkubale ngalozo ne makumala visera vyonti mkwagala lavu is kasu goba nevizibu vyoko miaku masoko abaziri na kaba kuitako nina lori zifuna na ulie nyigao. Love is cast, go and visit with your comia kumasogo.